Shanky supplier. Don't come.
Wakunji posi tu kupiga mapicha, analala TikTok, anasinja Insta. Ye mashalo tu ataki majita, ukipenda jenga kibanda mwenza kwa napita. Labda unanuksi tu ndo mana ya kupa, mbona kiutani utani wenza kwa naweka. Nasomba gala tu mpaka tandika, anakwenda kwa mpalange kingugia napita. Basi ata ukimposti aini tachi tachi, sishtuki, kwanza sina mpango nae hata ukimposti. Aini tachi tachi, sishtuki, kwanza nishachana nae hata ukimposti. Aini tachi tachi, sishtuki, mie sina mpango nae hata ukimposti. Aini tachi tachi, sishtuki, kwanza sina mpango nae.
Kwanza unaringo mepima, hauna dola na kujua mpaka kijolo umeazima. Simu ya kwa kichina, we kichuna wewe inawake na sima. Unatia tauruma, sema baridi, utumbo safi tu. Usimone kapendeza ukazani matawi ya juu. Na karamia wigi na kucha za miku, na kesha kwenye kifua na tetemesha miku. Basi hata ukiposti aini tachi tachi, sishtuki. Oh, ukiposti aini tachi tachi, sishtuki. Basi ukiposti aini tachi tachi, sishtuki. Ukiposti aini tachi tachi, sishtuki. Anumani kirapa, twende baizo, twende ticha, twende zaga muwa, zaga 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 zaga, twende zako vonja, jaga 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 jaga, zaga muwa, zaga 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 zaga, zako vonja, jaga 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 jaga. We msodo kize sani, kize sani, we mesara bumbumbu, wosi papi mwere, anakubali sana kucha kucha. Wera ire tekendende, suruguma, mourento, chumbi nyingi. Anakubali sana ide mtoto andesa, wesinga msimba, piga picha, piga.
Unjani mani,
unjani mani.